Parliament ya kudamu kutulo lunakuruwa liru ngechimu kubitunulidua kwekuise bagiri tunulide ukukumu kwe tengereze kwe kwanga ilia protection of sovereignty biru bili abiri mukaga. Parliament yali yasemba okutuula wiki emu emabega ngeyise mbalira y'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja. Wiki eno Parliament y'ekkumi n'emu esuubira okubeera n'entuula ezifundikira ekisanja kino ng'ebbago lino lye limu ku mateeka Parliament y'ekkumi n'emu gesuubira okuyisa oba okugaana okuyisa. Wiki ewedde akakiiko ka Parliament akawamu okuli akalondoola ensonga ez'omunda mu ggwanga n'ebyokwerinda kw'ossa n'akakiiko ak'ebyamateeka lwekaamaliriza okukunganya ebirowoozo okuva mu bannayuganda. Bano baasembyeyo okufuna ennongoosereza okuva ewa ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka wamu ne minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga David Muhoozi oluvannyuma lwa bannayuganda okusimbira ekkubo ly'ebbago lye baasooka okuleeta. Ssentebe w'akakiiko ka Parliament ak'ebyamateeka Stephen Baka Mugabi yategeezezza nti akakiiko ennongoosereza ezaaleeteddwa bamaliriza bazaaniriza wabula nti nabo bakwongera okuzeetegereza balabo babalina kye basobola okwongera okwetegereza. Wabula wadde ono yategeezezza bw'ati naye kyategeerekese nti wabaddewo akavuyo munyonyo ng'ababaka bakola alipoota ku bbago ly'etteeka lino olw'ababaka abamu obutakkaanya n'engeri obuwaayiro mu bbago lino gye bwabadde bwekenenyezeddwamu. Kigambibwa nti ababaka abamu basazeewo n'okukola alipoota ku batono oba kiyite minority report oluvannyuma lw'obutakkaanya obwabaluseewo. Kati Parliament ku ssaawa 8 ya kutuula okukubaganya ebirowoozo kwa alipoota enaakolebwa akakiiko olwesalewo oba ebbago lino liyisibwa oba nedda. Parliament era olwaleero ya kukubaganya ebirowoozo kwa alipoota ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti ey'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo oluvannyuma lw'obukiiko bwa Parliament obulondoola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwi w'omusolo okujekenneenya.